Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngikwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina ngizotshela bani
uthando lwakho dalimile sukumishosha lentando yakho
abangaboni sebeyobona
mina ngeke ngikwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina ngizotshela bani nangulomlilo lilo lilo